tata wòe tɔlia. Abraham dzo le yimaƒe me. Gbe ɖeka Mawu ɖe eɖokui fia Abraham yi gblɔ nɛ be, do le duwo me, ekɔwo me, fofowo maƒe me, yi nàyi du kemɛ, mafia wo le. Mawɔ atrɔzu dukɔ gã, to dziwa mayra anyigbadzi dukɔ kpata. Abraham xɔ Mawu ƒe ŋugbedodoa dzi se, yi wɔ nuke yi gblɔ nɛ dzi, akplɔ srɔ̃a, kui mesubɔlawo, kui me domenyinuwo kpata. Yi tso le ŋkeke geɖewo megbe kafe yi ɖo Kana. Gama Mawu gblɔ nɛ be, edu ke yi matsɔ ne ewo ku ʋodzidzimeviwo yi xe.